rock in the building, ladies and gentlemen. That's right, yeah. Say.
I'm struggling cause I know it's written in stone. I made it, so I'ma hustle till I get what I deserve.
Na vita kata
Napama wala ne unavifaka kumbali. Napalizi na yanga mama ne ufumbani. Wene na chokela ukamba ne kankutali. Manja mwose umasala ingwe kumbani.
Ine no
Sini zavutika futi no sauka. Landlord daily kushauta. Ili yonse dili kufauka. Chone kanina kona nizauka. Punchline ninasunga nizaluka. Nikaburi kila perfume izanuka. Monga nienda pampepo nitanuka. Elo, elo. Vaugetu na kano na pita muvambiri. So ine na kwana. Mifuno nkala buwana. Maje mafuno ni grilla. Futi wa buwana. Na vita kata. Kuli mulungu na lemba ikalata. Please. Nitanzi zeni njila ili kutine ni langi zeni.
Ine no way,
sinifuna,
sinifuna, nakala,
nakala,
nivilekele.
Ine
no way, sinifuna,
sinifuna,
nakala,
nivitakata.
Nivilekele.
Mwasunge yo nifuna na vitakata. Sinifuna na babubi na vitakata.
Chokela lelo
na vitakata.
Ine nakata,
na vitakata.
Nina job up every night, go borrow rap. Want to put it maybe mighty, you might blow. Monga chapeda na mighty, so monga niko Vegas and nari konga lighty. Kozi mudima, fulu mumu tima na chima. Nezo pempa chusi saizi ya katango pina na pima. Beone na lima pa kuima. Zinga yambe bandu mwose kungo ya mbovina. Vama bro kuna vita kata. Every day ni dancing nili kuti frakata. Na bile kapa kupemba vaku papata. Ni mouth diarrhea pali pose pratata. Lelo ni good life, ija ya chitungu pa jumba. Na mageno bacha bache zungu pa nyumba. Chitundu na sunga, ni mfumu li junga. Nataka tabichiwa ni pa fiumu kupunda.
Ine no way, sinifuna,
sinifuna,
nakala,
nakala,
nivilekele.
Ine
no way,
no way,
sinifuna,
sinifuna,
nakala,
nivitakata. Nivilekele.
Mwasunge we mufuna na vitakata.
Sinifuna na babubi na vitakata.
Chokela lelo
na vitakata.
Ine nakana
na vitakata.
Ine no way.
Japonse all along
ninali kulindila de alelo ifike
hey one day afika it's my time to shine.
Oh, it's my time.
Don't ask me why,
no.
Ask me how I did it,
yeah.